isingeniso. Amanye amadoda amakhulu ahamba koyisebenzi kaJehova. Lekhasi lizonitshela uNkulunkulu ubenza kanjani abantu bakhe kuba baphathe. Bheka umfanekiso olandelayo. Isithombe seshumi nantathu. UDavide umalusi nesibindi. USawuli wayeyinkosi kuqala kwa-Israyeli, kodwa waqhubeka engayithobeli imithetho kaJehova. UJehova wamyeka uSawuli futhi akaphinda wamsiza. Kwakunomfana omncane igama lakhe linguDavide. Wayelusa izimvu zikayise. Wayekholwa uJehova futhi wayengasabi lutho lubi. Ngelinye ilanga ibhubensi lathatha imvu eyodwa, kodwa walibulala, wayisindisa imvu. Wazakhela umculo efuna ukudumisa uNkulunkulu. Iculo libizwa ngokuthi amahubo, futhi liyatholakala eBhayibhelini, incwadi engcwele. UDavide waba yinkosi njengamanye amadoda. USawuli wahlala njalo eyinkosi yakwa-Israyeli, kodwa uNkulunkulu wamkhetha uDavide ukuba abe yinkosi endaweni kaSawuli.